Sawirkii toddobaad. Lamisu la araw Stefanos yaa way in hoggaamiyi jiri kaniisaddii eebbahay, usu way aawii jiri dadkii oo dhan kuwii fagiiriinta ah, wayna ku aawii jiri jidka Iisa Masiix. Lan aad in hanaagsan yaa maalinto aragay, saas darteed yaa lankii Stefanos la araw dadka way ka cabsadi jireen, maay weeli ruuxa eebbahay yaa la jiri. Laakiin maalmin oo maalmoo ka mid ah yaa dadka Yuhuuda dhan isku hoggaamiyeen, way gabteen lankii Stefanos la araw magaaladii dhatiyeed yaa sheeneen, wayna ki dileen dhagax intii usi ka dhimadaw. Markaas ba'dishay yaa walaasunbahi lan la araw Bawlos. Ugu dambayntiina way ari Stefanos way la jiri ruuxii eebbahay. Maddii ruuxii eebbahay la jiri yaa usi way sheeni in ruuxa quduuska ah masiixiyiinta oo dhan raacaan.